The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Kia ora te whānau, nau mai hoki mai ki te reo irirangi, ka huri tō tātou aroaro kia, ngā rama tūtinga he hei timata i te karakia.
Ka huri tō tātou nei aroaro ki runga ake, ki tai te rangi atu nei, he rangi tua, he rangi teito, he rangi atua. Tau mai, ko te mā tauranga, whiti mai, whiti mai, ko te mā ramatanga. Haumi e, hui e,
tāi ki e.
Tau mai tāne te wānanga. Hui e tai ki e.
Tau mai te mauri, ko te mauri o rongo, he mauri whakaai o, kia wate a te hine ngaro, kia wate a te ara, ki te tai o ngarangi. Tai mai tāne te wānanga, hui e tai ki e. Tai mai tāne te wānanga, hui e tai ki e.
Ina ai nei, ka huri rauna tātou, kōrero hia o koutou Pepeha, tuku mihi rānei, kei a koutou.
Tūwana ki te tihi tapu o whakapuinake, ka mātai whakararo ki ngā wai makariri o ku mātua tīpuna o Airua hōpupu hō ningenenge mātangira. Ki tōku whenua taurikura ki Wairua, e kō takitimu, e kō Ngāti ka hungumi te tuake nei, e kō Ngāti kuru pakiaka te mihi atu nei. Ti hei mauri ora.
Waikato tani para, he piko e tani pa, he piko e tani pa. Ko pare pūma te manga, ko waikato te awa, ko tani i te waka. Ko rākaua te iwi, ko kito te marau. Arira, kato.
E tū wana au, ki te ti topo whakapunake, ka mātai whakararo ki ngā waitapu, uaro o pupu o ningeninge mātangire. E karakare atu ana ki tōki whena te irikara, o te wāro, e ko takitimi, e ko Ngāti kaununu te tuake nei, e ko Ngāti kurupake o ko te mihi atu nei.
Mā whero mā pango ka o te ai te mai. Ko puhanga tohara te maunga ko o tāwa te ora. Ko ngaitu te aru te hapu ko puke rata te marae ti hei maunga ora.
A toka maunga i te maunga niknike he maunga tūtore a maunga i kirangi. Ko i kirangi te maunga ko waiputa o ko ora te tuaka. Ko ngāti parau ti ko te pō te aure te marae no reira tēnā katoa.
Tākiri mai te aata narunga i te ti tapu o puta waki ka mātai whakararo ko ngā wai. Tukukiri o ku mātua tipuna harangi tāki. E karekare atu ana ki tōku āhurutunga ki te rohe o mātātua. E ko mātātua, e ko Ngāti awa te tuake nei, e ko Ngaitamo ki te mihi atu.
He pua wai mai nei te atahua ki ranga ki runga i te kōmata o maua. Ka kai aku mata ki ngā wai tukukiri o tauranga moana. E kōri o ana ki taku āhurutanga ki a maua. E ko takitimu, e ko Ngāti rangarau. E ko Ngāti rangi nui te tuake nei.
Ka tangi te titi, ka tangi te kākā, ka tangi hoki a hau ti hei mauri ara. Te mainga ko te ara o Paikia, te mainga ko kibua whare te awa ko. Ke rā hau pō te waka ko.
Te rā katoa te marae no reira, tēnā kato, tēnā kato, tēnā kato katoa.
Tēnei te kumenu katopa kati. Tēnei te tihi tapu o takitimu ka mātai whakararo ki ngā wai tū hono hono o wai hopa ki toki whenua taurikura ki muri hiku. E pita ai te kōrero, e ko takitimu, e ko kaitahu te tuake nei.
E hara i te maura niku neke he maura tūtonunga he maura hiku rani e. Ko hiku rani he maura ko wai apita awa ko horaita te waka ko te aura ta apu ko te pō. Ko kapa hana te marae.
Wai katoa tani whārau, he piko e tani whai, he piko e tani kapa. Ko peke mori mori te mauna, ko wai katoa te awa, ko tainu i te waka, ko ana tōri a te i, ko ana tōri a te marae, ko nā te awa tōku hapu, ko wai katoa te iwi. Nore.
Kia ora tātou i te hāpuri, i te iwi, nau mai haere mai ki te whakarongo ki aku tamariki, te hūnuku, ngā tamariki o te hūnuku tūwainga, i te whare kuru o aro whenua, e mihikau ana atu ki a kouta katoa. Nō reira, ko ai tēnei, ko whaia Josephine Clark Kaiato kuingua, i heke mai no ngā puhi Ngāti Hine, Ngāti Mahuta i roto Waikato, engari ko Kaitahu, taku iwi whāngai. Nō reira, i rungi tēnā, kua wareware etahi o koutou, ko wai koe. Ka pai, kia ora rā, he motuhake, he mea motuhake tēnā. Nō reira, kia koe, ko wai koe.
Kia ora te whānau, ko rere ana te amotoku ingoa.
Kona vēs. Ahau.
Kura te whānau, ko te amokau, kura tōki ingoa.
Kia ora ko Karen ahau.
Kia ora ko Lex ahau.
Kia ora ko Rike ahau.
Morena ko Lārna.
Morena ko Eden ahau.
Morena ko Ali Viki ahau.
Morena ko Pānia Tuku ingoa.
Morena ko Kohurani Jorimante ahau.
Kia ora koutou e te whānau. Nō reira, ko wai tātou. Tibata, tore whā.
Ko wai te whānau o te kohanga, o te kohanga. Te aho mātua, ko tātou katoa o te whānau e. Tamariki kaimahi, kaumatua mātua, ko tātou katoa te whānau e. Ko wai te whānau pūra kaupapa, pūra kaupapa, o aro whenua, o tātou katoa o te whānau e. Tamariki kaimahi, kaumatua mātua, ko tātou katoa te whānau e. Ko wai te whānau o te wharekura, o te wharekura, o aro whenua, ko tātou katoa o te whānau e. Tamariki kaimahi, kaimatua mātua, ko tātou katoa te whānau e. Tamariki kaimahi, kaimatua mātua, ko tātou katoa te whānau e. Nau mai haere mai, hi! He pānui tātītahi?
Iti rea rea kahi tātua teitei katoa, he karere tēnei ki a koutou kua tā ringa rahi rahi, ki tēnei pānui e pā ana, ki te rā tīha te māwhiro, kia whakakorengia i te whakaiti me te whakaweti tamata.
Iti te kōpara kai tā rere ana i te puhi o kahika tī hei mauriora. Kia ora te whānau, nau mai hoki mai ki te reo irirangi. Whakarongo mai ki ngā kōrero o te wā. I tēnei ata ka kōrero mātou e pā ana ki te whakataetai ā-motu ki Waitara. Ka tū te kapa o ngā tuakana o te wharekura ao aro whenua me te kapa o ngā hue whā. Ka tū te kaupapa ki Waitara. Ko ngā pauako o te kapa ko Whaia Kayla Raitima, raiwa ko matua o me ka raimona. Ko whai te hukatai tōne hi raiwa ko matua te hukai pō ano hoki. Kua toru marama rātou e whakangungu ana mo tēnei kaupapa kapa haka. Ki a kaha kia mai a tātou mō ngā mahi. Tūpakari, tūrangatira, hei raikura mō tō tātai iwi, ti hei mauri ora.
Kia ora rā. Inoai nei, kua tai te wā, ki te kōrero hia i ngā rerenga kōrero me ngā rerenga rārangi whakakāhore. Anei, whakakāhore tēnei kōrero kōtiro, te rere ana. Kei te whakarongo a Matuakare.
Kaore au i te whakarongo.
Kaore koe i te whakarongo?
Kaore a Matuakare i te whakarongo.
Ai, taka, kia ora rā. Anei, te amo. Kei te kōrero a whaia tia huia.
Kaore a whaia tia huia i te kōrero.
Ai, kia ora rā. E Kairan, ka pai e te amo. Kei te katakata me te kanekane mātou.
kore e mātou te katakata me te kanikani.
Ai, kore mātou te katakata me te kanikani. Tēnā koe. Alex, ka pai Kairan. Kei te whakahoha mai a hine ahu o ne.
Kore a hine ahu o ne I te whaka raru ia mātou.
Tēnā koe, ngā mea. Ka pai, anei te whakamutunga. Kei te mene mene a Kairan.
Kaore a Kairan I te mene mene.
Ka pai, kia ora koutou. Tēnā koutou. Ko wai tō tātou kai, kai pānui tuatahi?
Ko kohurani a hau. Kei te pānui. Tōku tino hoa. Tōku tino hoa. Kei te ia nā, a, nā apoti. Kei te ho, nā hopu ia I nā ruru I nā uru a mama. Kei te mate kai ia, kei te kai ia I ana kai. Kei te nene ia, kei te panai na ia I te ra. Kua paru ona wewea. O wae wae, kei te horo ia I ona wae wae. Kei te makariri ia, kei te whakamahana ia, I te taha o te ahi. Kei te mahi ia, piana, on ano ia, kei te rarapi, rarapi ia, I te ho, ho, hoa. Kei te tiki I ake ia I te motoka a ma o papa. Haue kua wai ho ano ono ano ana wa, tapuwe kei oron una kua tino hoha a papa ki a ia, ia. Kei te haere ia I te tahi o one o nga. Haere te kua piki ake ia ki runa I te tua nui. Kei te moe ia I te tōku moina ko wai tōku tino hoa.
Te whakawhiti I te rori. Kei te pirangia hei ki te whakawhiti I te rori. Ki te kimi kai mana, ka tū ia ka te tito ka whakarongo. Ka puta mai he motoka hei te re te haere. Kaurea hei I te whakawhiti I te rori. Ka tū ia ka te tito ka whakarongo. Ka puta mai he taraka hei te re te haere. Kaurea hei te whakawhiti I te rori. Ka tū ia ka te tito ka whakarongo. Ka pita mai he pahi, he te re te haere. Kaorea he hei te whakapiti I tūrui. Ka tū ia, ka te tiro, ka whakarongo. Kaore he motoka I te aramai. Kaore he taraka I te aramai. Kaore he pahi I te aramai. Kaore he waka I te aramai. Kua pai ina aina I mo te whakapiti I tūrui. Ka whakapiti a he hei te rori ki te kiwi kaimana.
Te kapata roa. Te kapata roa. Kua rere a tamu ki te moe a kua kore roa pukapuka roa. Ko tona papa kua oti te kōrero a ka mahi o patu tona papa ko marie a e tamu. Me whakawito nā rama e pā I te kia tamu e nari wi ho te tatau ki tūwhera ana. Ka whakawi tohia nā rama katia nā ana te tata e papa kua pōru pōmare katoa te rama. Kaore ātamu i te moe ka uru te mataku ki a ia. On oho tonu atu ia me an ona whaka āro. Me karana atu ki a papa me aha rani rane ka mata matai ka ātamu ki te karana atu. Papa, te tato me te anama o tōna waha. Kaore e whaka utu ka whaka tō an aro ātamu mauna tōna tā tōnu te tato i te u whaka tūwhera ana. Tire paehe tāne wha ki raro i tōna moena katahi ia ka rongo e tētahi mea e patoto mai ana e roto i te ka pataro. Kapu ana te pūpuri ana ātani ki ona para parai ki te i te mataku ka rongo ana ono ia i te patoto mai i te ka pataro. Ka whakarongo ia me whakatūpera i te ka pataki kia rahmohi he aha ki roto i ki roto. Tērā pia he kihua he kihua whakamataku tanaka he kihua ia monea kuku e tikaro e ona whatu. Tērā pia he kihua makutu e kure ia kāmu kāmu tete mai ina ngā niho he nui he kui he niho ka kai tamariki rere ana te mauri o tamu i te mataku. Tērā pia he tipua ki no te hiohi o ngā waiwai engari tōna tina ngā no te tanata ki muri mura mura ana te whatu. Ai pū tuki tuki ana te manawa o tamu i te mataku katahi ia karongo. Mea 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 e hika mā ka tūwhera atamu i te kapata. A ka rere atu tōna me rana tira ki a tāna mokai a ka pūpua ka miti miti mai ka awhi atu ka tau anō te mauri.
Ka tahi ka rua ka toru ka wha.
Uia mai koe a whakarua tia te ko ai te whare nei e.
Ko te kani.
Ko ai te ke ko te ko kei runga. Ko pai ke a, ko pai ke a hi. Whakakau pai ke a hi. Whakakau he tipua. Whakakau he tani whae. Ka rūpake a ki a rua rūpake a kei te whiti a koe ko ka uti a te rangi a ue e ae tō ure ki te tamahine a te whironu ia ue nā nai noho te rotota hi aue hi aue hi he koruru koe koro te taikarua hi aue hi.
Ka whakapapa kaina mu te moana kia tere te kārohirohi i mua i te mahi. Tā ringa te kari mai ki ene kōrero arā ko te kaupapa ko te hākuri 2026. I tū tēnei kaupapa ki te kura whakapu mau i te reo tūturu ki Waitaha. He kaupapa kia whakakotaiwa i ngā iwi me ngā hapu o te reo Māori. Kia whakawhanangatanga atu i haere ngā kura o te waka arā ko ngā kura o tū ia te mātangi, te whānau kahi, te kura o te poti, te whare kura o arowhenua, arā te kura i kawe i te Māori, ko te kura whakapu mau i te reo tūturu ki Waitaha.
I haere tō mātou akomanga ki tāhuna i te rā tuatahi i hi koe mātou ki te papatākoro whaimuri i tērā. I haere mō tētahi i koe ki e tahi whare hoko maha i te wā i hoki mai i te hi koe i noho mātou i rato i te ruma kēmu.
Ngā mahi o te kura. Ngā mahi o te kura. Pere kārika ki āhau te haere ki te kura no te mea he pai ki āhau. Mātou nei mahi. He pai ki āhau te kōrero puka puka ka hoki au ki te kaino. Ka kōrero puka puka au ki tōku tupuna. He pai ki āhau te tuhi kōrero, ka hoki au ki te kāinga, ka tuhi reta au ki ōku whanaunga. He pai ki āhau te mahi pāngarau, ka hoki au ki te kāinga, ka kaute au i āku moni. He pai ki āhau te painter pikitia, ka hoki au ki te kāinga, ka painter pikitia au mō mā ōku mātua. He pai ki āhau te mahi kapahaka, ka hoki au ki te kāinga, ka haka au ki āku mōkai. He pai ki āhau te porohianga i te taha o ōku hoa, ka hoki au ki te kāinga, ka porohianga au i te taha o tōku whānau. He pai ki āhau ngā kaiako, ka hoki au ki te kāinga, ka whakaro au mō ārātau nei tohu. Engari, ko te mea tino pai ki au, ko te ako i tō tātou nei reo rangatira me ngā mahi o a ōku tipuna.
Kua tai te wā hei whakakapi i tēnei kaupapa hirahira no reira.
Noho ora pai, ki o koutou kāinga, kia haumaru, kia harikoa. Ko wai tātou ko te
wharekura o aro whenua.
Te tohu o te kura.
Tūpakari, tūrangatira, heirau kura mō tōtuhi.
Kahaia te ata,
haro ana te kāu, i te wharerui o whetirere taura, ki te pāki hi whakateka te kā o Waitaha, ka paupau te rā ki ru, ka aura ki tapatau atu taku manuki, te ara whene whene a ki wā.
Kaura te raki,
tau atu au ki te tai o pauti, ka tae pae paka wai wai o te rā, te whenua tapa tapa hia, e taku tīpuna, ka hu pōti ki katau katau wai, ki kōnei e, katau katau wai, ki kōnei e,
papu manu katau,
tau hārehi.
Ka hiri tātou.
Pauhiri, paurarama, siahoi roto, marama i roto,
Tēnā te pau, te pau kaike, nā te pau o ēne kōrero, a mā te aniki, a mā te tauira, kā puta ki te whai au ki te ao marama, hui te ora, hui te marama, hau mie, hui e tai ki e.
Hei konei rā!
Hei konei rā!
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.